Raksineja boy boy boy.
Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta. Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta. Ai, pato changu bado kipo chini, bado mina pambana, bado misi tachoka. Anga lao ata nisikike ready nao. Kaka na madada zao, kaka na madada zao. Hii iti lewe itawafanya mkao kote makopo. Wanahume gani wewe wewe, wanahume gani wewe wewe. Kutuwa kwenye mitandao unalamba lipsi, ila si shangai maana biashara matangazo. Ya minajua mwanaume kazi, wewe piga kazi usifiwe pesa. Telegram, Instagram, Twitter, WhatsApp. Kweli na minia ina rapa bongo kama mimi, kizaliwa kama mimi ya Mungu, kesho natangaza vita.
Let's go. Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta.
Za mizuka na wanyoa na wasuka wanazuzuka kama meno iko wewe vunja mifupa. Yeah. Walizani sitofika napokwenda, wakaweka miba spite. Ona sasa anachofanya na kipenda, ukiona barida pisha. Yeah. Lax major natafuta mchumba, yani paka leo sijapata. Wabeja wanangu na support paka leo sijazima is data.
Puma kaiti.
Yeah, J Dam on the beat. Undo muda wa kutengeneza hiti. Lax major, mambo vipi?
Kweli na mina na rapa bongo kama mimi, kizaliwa kama mimi kia Mungu, kesho natangaza vita.
Let's go. Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta. Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta.
Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta. Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta.
Leo na wanyoa kisha na wasuka rasta rasta.